easier on the bits.
Hey, bossa po. Yeo jiba kusekelera kuyamba, jiba kujelegera kuyamba oyo mukama. Ngatera bila. Yeo jiba kusekelera kuyamba, jiba kujelegera kuyamba oyo mukama. Mtu tera bila. Aliyotandaba, nande segombwa. Nganembwa. Teyinza kundya banji baseka bala ne bavuma nasiuka era nga sina kyendi naye oyo mukama mulungi teyanunula byona yabiponya naba basekanga atiba neunya olwekisakye kamusinze eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama nga teerabira eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama mutu teerabira eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama nga teerabira eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama mutu teerabira bamutunda baganda b'emisiri yabonabona nnyo mu makomera ne basiba muka Potifa olinga yawaayira mukasebo mukabambi kamukabasanya naye oyo mukama mulungi bwe batwala ng'omusibe yayimusibwa n'aba bamutunda ensinga yabakuba ne bamunoonya katikiro abawe ekyokulya eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama nga teerabira eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama mutu teerabira eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama nga teerabira eyo gye bakusekerera kuyamba gye bakujeregera kuyamba oyo mukama mutu teerabira.